Nani.
Loso on the beat, aye. Yeah. Loso. Dacha pombe. Dacha pombe leo.
Dacha pombe.
Okay, this kept it suited.
Dacha pombe leo.
Wait, I can about it.
Nishike mkono Bwana, haleluya, nionyeshe njia Bwana, haleluya, nishike mkono Bwana, haleluya, nionyeshe njia Bwana, milele, 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 milele.
Mungu anataka kusema na we,
we.
Kusema na we,
we.
Mungu anataka kunena na we,
we.
Kunena na we,
yeah.
We. Talk nyumba.
Ningepataga na muda kidogo mino wetu ongetu kuliko na bufanya wono na potu. Nishazamaga kwako we mwenye unajua. Leo na kuweka wazi tu urafiki na we basi tu. Umenifanya na gombana na washikaji paka majirani wananiona kavu.
I said, acha pombe. Nacha pombe. Nacha pombe leo. Nacha pombe. Nacha pombe leo.
Tikiza,
tikiza, tikiza. Wait, aki tena
bana. Aibo. Ayo.
Nionyeshe njia Bwana, haleluya. Nishike mkono Bwana, haleluya. Nionyeshe njia Bwana,
milele, 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 milele.
Mungu anataka kusema na we,
we.
Kusema na we,
we.
Mungu anataka kunena na we,
we.
Kunena na we,
we.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Shetani akipita,
take it, take it, take it kule.
Shetani akipita,
take it, take it, take it kule.
Umenifanya niache pombe,
pombe.
Kwa waganga mimi nisiroge,
roge.
Umenifanya mimi nisidange hata vichecho mjini nishawacha.
Milele, 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 milele.
Pombe baba. Leo, yale leo.
Nacha pombe leo.